Well, good morning, everyone. It is still morning, as far as I know. It's only just, but it is morning. This is the first time I've ever been to Isiolo. But both Mr. Forson and myself have been to Kenya a number of times before. I remember one time that we travelled from Nairobi across to Kisumu. And as we arrived at Kisumu, we saw the man at the door of the hotel. And he said to us, "Where did we come from?" And we said, "Nairobi." And he said, "Oh, you came in on the last flight from Nairobi." As we said, "No, we drove." And he said, "Oh." Because the roads at that time were not very good. In fact, the last 200 miles were very, very difficult. And we've never driven to Kisumu since then. We always took the plane. Coming here to Isiolo, we looked at the roads on the map. And they looked to us almost very much like the roads to
Kisumu.
So we decided even to fly here because we didn't know how the roads were. But I hear they're all right. But it's very good to be here.
Na, ni vizuri kuwa hapa.
And when we were in Nairobi,
na, tulipokuwa kule Nairobi,
as we actually land and we come into an airport,
na, tulipokuwa tunafikia kule kwa kiwanja ya ndege,
and come to another country,
na, kuja katika nchi nyingine,
the money that we have is in UK pounds or in Naira in Ms. Forson's case.
Sile pesa tulikuwa naso, sangu silikuwa katika sile paundi sa Uingereza na sandumu Joseph silikuwa katika Naira ya Nigeria.
And we've got to then convert that money from UK pounds across into Kenyan shillings.
Na ilikuwa tubadilisi hizo pesa kutoka sile paundi sa Uingereza mpaka shilingi ya Kenya.
This is a UK pound. I don't know whether you can actually see that, but that's a UK pound. It's got the Queen's head on the front.
Ni shilingi ya dola ya Uingereza, unaona marukia, picha ya marukia pale.
Now if I wanted to go ahead and say to somebody in Nairobi, I say I've got one UK pound, I need to convert it, to change it into Kenyan shillings.
Nikauliza mtu mmoja kule Nairobi, niko na ile dola ya Uingereza na ninataka kubadilisha iwe ya Kenya.
They'd look up their rate and they'd say, "Right, I will give you 130 Kenyan shillings for one UK pound."
Wakaangalia ile ratiba ya kubadilisha, akamwambia nitakupatia 130 ya Kenya.
So they get 100 out and they put it down.
Wakanipatia hii 100 ya Kenya.
And then they look for 30 bob. So you get another 20 and another 10. Okay, so now there's 130 bob. You give me your UK pound. And you've converted the pound into Kenyan shillings. You've changed it from a pound into Kenyan shillings. And if I wanted something different from that, now here's another one. This is what we have as our smallest note. This is a £5 note.
Na hii ndio ndogo kabisa ya karatasi ya dola tano. Okay.
So the £5 notes, they then look at that and they multiply it out. Okay, you get 650 shillings for this. So if they offered me 130 bob, I'd say no. So you'd have to get, what is it, about 650. I don't even have 650 here anyway. But 650 shillings you'd have to have for the £5.
Sina 650, lakini hiyo ndio kule kubadilisha hesabu yake ni hiyo.
Now that is something we all understand.
Hiyo ni jambo sisi sote tunaelewa.
We understand about conversion.
Tunaelewa kuhusu kubadilishwa, kubadilisha.
About something changing.
Na hiyo ni jambo kuhusu kubadilisha kutoka kwa hii mpaka nyingine.
But the same word is used in scripture.
Na maneno hayo tu ndio Biblia inatumia kwa neno la Mungu.
Let's have a look at one of them.
Wacha tuangalie moja wake.
1 Corinthians 15.
Wakorintho wa kwanza.
In 1 Corinthians 15,
Wakorintho wa kwanza 15,
it's talking about the resurrection.
Inatuzungumzia kuhusu ufufuo.
It says, now this I say in verse 50.
Mstari wa 15 unasema,
now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither does corruption inherit incorruption. So it cannot be the kingdom now because we're flesh and blood. This cannot be the kingdom. So what they were told, we were told in worldwide was wrong. It cannot be the kingdom of God now. So this I say, brethren, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. And behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. So we're all going to be changed, converted. Now, if you know, think of a butterfly, think of a caterpillar. You've seen the caterpillars on the trees or the leaves outside.
Umeona hawa wadudu ambao wanabadilika wakati mwingine wanakuwa wadudu wanatapaa na wamekuwa kwa mchanga.
A caterpillar will then spin a web around it and it'll actually make a chrysalis that will go inside.
Yule mdudu wa kukaa kwa mchanga atachukua mwili wa kukaa kule kwa mchanga.
If ever you've taken a chrysalis and you split it open, what I used to do when I was a little boy.
Na nilikuwa ninachukua huyo mdudu ninamvunja nikiwa kijana mdogo.
And you look inside because you're always interested how what happens to the caterpillar that goes inside the chrysalis.
Na ukiangalia ndani unapovunja,
because you see it come out changed.
Utaona ametoka akiwa amebadilika.
It goes in as a caterpillar, it comes out as a butterfly.
Anaenda kule ndani kama huyo katapila, lakini atatoka nje akiwa anatapa.
How does it change inside?
Sasa kubadilishwa kutoka kwa mchanga na kutapaka kuna kuaji.
So as a little boy I used to open it up and have a look.
Na kijana mdogo anavunja.
And it all used to just,
anaona ndani.
It just runs out. It just runs out. It's all in the process of change. The whole thing is just changing. So God has made the caterpillar change into a butterfly. It says here, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, that's die, but we shall all be changed. We'll all be converted into a spirit body and a spirit being.
Na anasema hapa tazameni sisi sote hatutalala lakini tutabadilishwa.
A son of the living God.
Mwana wa Mungu aliye hai.
It says in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. So it tells us when, it's the last trump.
Na anasema kwa kufunga na kufungua macho katika sauti ya kwanza.
Can we have all phones switched off? Okay, can we, if you have a phone on, if you could switch the phone off.
I put it on for
Oh, sorry, I beg your pardon. If somebody needs it, that's fine. So, otherwise, it's okay. No, that's fine. Okay. But I remember one time telling, you can just translate this. Yes. I remember one time telling people to switch all their phones off. And I was very annoyed because somebody's phone went off in the middle of my sermon.
Na ninakumbuka wakati mmoja katikati ya mahubiri
I stopped the sermon and I said, okay, whose phone is it?
Na nikasimamisha mahubiri nikauliza ni simu ya nani.
It was mine in my bag.
Ilikuwa ni yake kwa mfuko.
So it's easy done, I understand.
Oh yes.
Okay. But we're not all asleep, but we shall all be changed, all be converted.
Sote hatutalala lakini tutabadilishwa.
In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump.
Kwa sauti ya kufunga na kufungua maso, kwa sauti ya trump ya kwanza.
For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Now, this we can understand what it means by being changed here, can't we? We're changing from flesh and blood to spirit. From the power of flesh and blood, which if I cut myself badly, I bleed so much I die. Into a powerful spirit being with inherent life. With a power-filled spirit being with inherent life. With life inside him.
Nguvu ikiendelea kuwa ndani, tutakuwa na nguvu ya kiroho mpaka ya kuingia kwa uzima.
So we're going to be completely converted.
Tutaenda kubadilishwa kabisa.
Even more than a caterpillar changes into a butterfly.
Mpapa, kama vile tuliona kuna yule mdudu anakaa kwa mchanga na baadaye anakuwa anatapaa.
Because a butterfly is still flesh and blood. It's still flesh. It's still when you open up the chrysalis, it's still goop that comes out.
Pia hawa wandundu wote wawili ni nyama tu, sababu ukivunja hivi utaona kuna maji maji yanatoka.
But this change changes us into a completely different spirit born life.
Na hii yetu pia tukibadilishwa, tunabadilishwa tofauti kabisa, tunakuwa viumbe vya kiroho kabisa.
Now we're coming up to the Passover and the days of unleavened bread.
Na tunapoingia kwa Pasaka na mikate isiyotiwa chachu.
As the beginning of the holy day season again.
Na tumeingia sasa kwa kipindi kingine, sasa siku takatifu tena.
Because of the faithfulness of Mr. and Mrs. Armstrong in keeping those days, we now understand what they mean.
Sababu kwa ujumbe wa nguvu wa ndugu yetu Armstrong aliyohubiri kuhusu siku hizi takatifu, tunaelewa zinamaanishaje.
Only his obedience.
Ili tu utiivu wake.
For 7 years initially by himself and his wife keeping the days not knowing what they meant.
Yeye tu na mke wake wakiweka siku na wajisi nasema nini.
And another 7 years keeping those days with another small group, still not knowing what they meant.
Na miaka mingine saba wakisherekea hizi sherehe saba na kikundi kidogo na wajui zinasema nini.
After 14 years of keeping them, not understanding why.
Baada ya miaka 17 wajui ni nini inaendelea.
Showing a faith similar to the faith that Abraham had.
Akionyeshwa mfano wa imani kama Ibrahimu aliyokuwa naye.
God granted him understanding as to what the days actually meant.
Mungu alimsaidia kuelewa hizi siku zinamaanishaje.
And what it has got to do is all about this verse here that we've just been reading, conversion, change.
Na maana yake ni hiki kifungu tunasoma, kubadilishwa, kugeuka.
Because you see, it's not just the body that has to change into spirit.
Sababu inatueleza sio mwili unabadilika uwe roho.
It's the mind that has to change and be converted and change into a spirit understanding mind. Na, guided by the, it's those that are led by the Spirit of God that are the sons of God.
Ni mafikira, ni akili ama mafikira yetu yanageuzwa, yanakuwa mafikira ya kiroho mpaka tunakuwa wana wa Mungu.
So if we turn back to John chapter 1.
Tukienda pale nyuma kwa Yohana injili kwanza.
I'll tell you what, I'm going to have to get something to drink. It's a very... Where we live, it's just starting to become springtime now.
Kule tunaishi sasa kunakuwa sasa ni wakati wa baridi.
Do you understand springtime?
Springtime.
It's when the winter is past, you start to come into summer, because where I live, the trees, the grass stops growing during the winter time.
Sasa manjira ya baridi yameisha, tunaingia ukame.
And it's not the reason you have for your grass stopping growing, that is because of no water. Your grass stops growing when there's no water. We have plenty of water all the time. But it's just so cold, the water freezes solid, so it's ice.
And
at that stage, the grass stops growing. It can't grow in ice. So when I come here, I need plenty of water.
Okay.
Here in John chapter 1, notice what it says. In John chapter 1, it says, let's see, where can we pick it up? It's talking about Jesus Christ before his human birth. And it says of the human birth of Christ, it says, verse 9, talking about what Christ was that actually came at that time. It just says, you're talking about what Christ was when he came.
Mstari wa 9 unatuambia Yesu alikuwa nani ama nini kabla ya kuzaliwa.
And verse 9 it says, this was that true light that lights every man that comes into the world. Now Mr. Forson was talking about the word of God. And the bread that is the spiritual bread, which is the word of God that is needed. Well, here we see something similar. It says, he was in the world. It's talking to him about him as the light of the world, the light that shows the way. And he was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. Verse 10.
Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwenguni, alipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua.
He came into his own, and his own received him not. So he came to the Jews, and they didn't receive him.
Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea.
But as many as received him, who has received him, the living word of God, and the things that he was teaching, it says, to him he gave the power to become the sons of God, even to them that believe on his name, believe on his authority, and put themselves underneath that word.
Bali wote waliompokea aliwapa uwezo na kuwafanya watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake, wakawa hata watoto wanawake.
So we see it's not just this case of us being changed in the resurrection in the future.
Sasa hapa tunaona sio kungoja tubadilisho wakati wa ufufuo wakati ujao.
From actually believing, you've got to grow from that point until you finally come to the resurrection.
Hakika unapo hapo tu umeamini unaendelea kukua.
And the change that we have to actually go through as far as the resurrection is concerned.
Na kubadilisho tunaozungumzia kutaendelea mpaka tufikie ufufuo.
Is changing from physical to spirit.
Ni kubadilika kutoka kwa hali ya umwili mpaka hali ya kiroho.
But there's another change that's got to take place, and that is in the mind.
Na kuna kubadilika kwingine kutaendelea, lakini ni kwa mawazo na akili zetu.
From a mind that's led by a physical way, in the carnal spirit.
Na mwili unapoongozwa na roho ya kimwili,
living in a selfish way, in a selfish, the way of get, as Mr. Armstrong used to express it.
Na kukaa kwa kuwa na njia kupokonya kuchukua kila kitu kama vile Armstrong alisema.
It talks in Romans 8 about those that are led by the Spirit of God, they are the sons of God.
Inatuambia katika Warumi 8 wale ambao wanaongozwa na roho wa Mungu wao ni wana wa Mungu.
So we're looking at two set types of change. One in fact is going to happen at the resurrection, but one has to take place now. One has to take place during our lives now.
Tunaangalia kubadilishwa mara mbili, kuna kule kwa ufufuo na kuna kule kunaendelea, kunatenda, kunafanya kazi sasa.
So our minds need to become converted now, to be converted from being led by our own ways into the ways of God.
Mafikira yetu yataendelea kubadilishwa mpaka tuwe na mafikira yale ambayo yako sawa na neno la Mungu.
Turn over to Philippians chapter 3.
Tunaenda kwa Wafilipi, Wafilipi 3.
Because we can see the reason for that mind having to be converted, to be changed. And it's just the same kind of change as we changing money.
na kubadilika huko sisi mawazo yetu yatabadilika ni sawa na wakati tunatoa pesa kwa sarafu hii mpaka nyingine.
If I took Kenyan shillings back to the UK,
nikichukua shilingi mpaka irudi kwa paundi,
and I tried to buy something in a shop,
na niweze kujaribu kununua kitu kwa duka,
unless it's a very very special shop, they wouldn't accept them.
Labda iwe ni duka ya juu sana ndipo itakubali.
Similarly, if I had these pound coins here, I doubt if they would accept them very often here in Kenya.
Ninaamini hata nikiwa na hizi paundi hapa Kenya sitakubalika.
And in the future,
na hapo mbeleni,
it's not going to be acceptable to do things in a physical way, in the way that a human being would do things in the future as a son of God.
Wakati ujao hakutakuwa rahisi kutenda mambo kikimwili.
It says in verse 17 of Philippians 3, "Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so, that you have us for examples."
Hapo 17 tunaambiwa, ndugu zangu, munifuate mimi mukawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi.
In other words, Paul and those who were following the same way of, that Paul was describing were going in a certain direction.
Kama hivyo Paulo anasema, hao alikuwa amewaelezea, walikuwa wanaangalia upande fulani.
They were going in a direction towards the kingdom of God to be changed at the time of the resurrection into a spirit-born son of God.
Walikuwa kitazama wakati ambao watabadilishwa katika ule ufufuo wawe sasa kama mwana wa Mungu.
But there were many that were not walking that way, because it says in verse 18.
Na kuna wengi hawakutembea hivyo, sababu mstari wa 18 tunaambiwa,
"For many walk, of whom I've told you often and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ."
Maana wengi wenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao.
You see, sorry.
Na sasa nawaambia hata kwa machozi kuwa ni adui msalaba wa Kristo.
Because they weren't being led by the Spirit of God, they weren't going in the direction towards the resurrection and the change that was going to take place at the resurrection.
Sababu waongozi na roho wa Mungu hawatazami ule upande ambao utatubadilisha wakati wa ufufuo.
You see, it gives the end of their life here. It says, whose end, verse 19, is destruction, whose God, that should be a small g, is their belly, and whose glory is their shame, because they mind earthly things.
Na mstari wa 19 tunasoma, mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo.
They were not.
Kwa Kiingereza imeandikwa na ile njii ndogo, utukufu wao huu katika fedheha yao, waniao mambo ya duniani.
So their mind was on things of the earth, they were not looking forward for the kingdom of God.
Mafikira yao yameangalia mambo ya dunia, hawaangalii ufalme wa Mungu.
They were only interested in what they could eat, as Mr. Forson was saying about the bread that Christ was talking about to the people that were with him at that time.
Wanatazama tu kupata mkate, kama vile ndugu Forson alitubiria kuhusu wale walifuata Kristo sababu ya mkate.
But you see, somebody who is being converted, being changed in their mind, ready for the change in the future when the resurrection comes as a son of God, has their mind in a different direction.
Wale ambao wametangulia kubadilishwa mawazo wakati wa kubadilishwa kule kwa ufufuo watakuwa na mtazamo tofauti.
And it says in verse 20, it says, "For our conversation," now it's badly badly translated in the English. It's our citizenship, probably is a better translation of this word, conversation. "For our conversation is in heaven." It's a heavenly perspective. It's looking in a way, the same way that God is looking currently from heaven.
Na mstari wa 20 tunaambiwa, kwa maana sisi wenyeji wetu umo mbinguni.
It's not towards heaven. It's not for us to go to heaven. That's not what it's talking about or saying. It's saying that we have the same kind of heavenly perspective that God has.
I say tunaenda mbinguni kwa sasa, lakini nasema tuwe na mtazamo kama ule wa kimbinguni.
From where also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. He's going to come back from heaven. At the moment he's in heaven, on high, and our perspective must be his.
Kutoka uko tena tunamtazamia mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo atakayetoka kule mbinguni.
So the conversion, the change, like money being changed from one currency into another currency, we too must be changed from one type of individual into a different type of individual so that we can be ready for the change in the future.
Kama vile pesa zinabadilishwa kutoka sarafu mpaka ingine, hata sisi ni vizuri inafaa tujiandae tubadilishwe kutoka umbo kutoka hali fulani mpaka ingine.
We're begotten at baptism, we grow, and we're finally born again into the kingdom of God at the resurrection.
Tumezaliwa mara ya pili na tumeendelea kukua mpaka tuingie katika ufalme wakati wa ufufuo.
And the reason for that change is, as it says in verse 21, it says, who shall change our vile body, this flesh and blood body that's going to die, that gets its aches and pains and gets the problems and can be cut and can get malaria or whatever else the body has.
Na kubadilishwa kwa huu mwili, sababu mwili unaweza kufa, unaweza katwa uharibike, hata kuonjeka.
This body that needs to drink.
Mwili unahitaji maji, unaona anakunywa.
So they may be fashioned like unto his glorious body that doesn't need to drink, doesn't need to sleep, that has power inside.
Tutakapoingia katika ule mwili wa utukufu hatutahitaji kunywa.
According to the working whereby he is able even to subdue all things to himself.
Sababu huo mwili utaendelea kuvumilia mambo yote kwa yeye.
So he speaks and it is. He tells a mountain to move and it moves. He tells the entire planet to move into a certain orbit. He tells the seas to the land to come up out of the seas, and these kind of things happen.
Wakati huo atakuwa na uwezo wa kuambia milima enda ikaenda, vitu hivi njipange hivi vinajipanga.
And that's the word, that's the body that we'll be given, a body that will actually command the very planets to move, the galaxies to be subject to us, to our command.
Na huo ndio mwili tutakuwa nao, utakuwa tuna uwezo wa kuamuriza vitu vyote viliumbwa, vile vikubwa vyote vijipange hivi ama viwe hivi na vitakuwa.
And it is so vital for that kind of power that the mind that is there is also converted. It must be a spirit-led mind. It cannot be a physical mind.
Na ni kuwa na ile nguvu ya kubadilishwa ya kiroho ya kimafikira tulitakuwa nao itakuwa ni nguvu iko ndani ya kubadilishwa kwa kiroho kwa akili ya mwanadamu.
Now, as far as that spirit-led mind is concerned, turn over to Matthew chapter 18. Matthew chapter 18.
Kulingana na huo mafikira ya kiroho tunaenda katika Mathayo 18. Mathayo Injili.
So the disciples knew that there was going to be a change, that they were going to be in the kingdom of heaven. It wasn't the kingdom that's in heaven, it's the kingdom that heaven owns.
Wanafunzi walikuwa kijua ufalme utakuwa wa
wanafunzi. It's not the kingdom in heaven, it's the kingdom of heaven, the kingdom heaven owns.
Ni ufalme wa kimbinguni watakuwa nao.
And it says here in verse 1, it says, at that same time came the disciples to Jesus saying, who's the greatest in the kingdom of heaven?
Hapo mstari wa kwanza unasema sasa ile wanafunzi wakamuendea Yesu wakamuambia, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni?
And it says, and Jesus called a little child to him and set him in the midst of them.
Akaitoa mtoto moja akamweka katikati yao akasema.
And he said, truly I say to you, unless you are converted. Now there's the word again, converted, changed.
Amini nawaambieni msipo ngoka na kuwa kama vitoto.
And you become as little children, you shan't even enter into the kingdom of heaven.
Amtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni.
So he's talking about the change that needs to take place in the mind. To start away, we've got to have a change of mind that is teachable.
Anazungumzia kugeuka mafikira ambayo anaweza funzwa.
Because it says in verse 4, it says, whoever therefore shall humble himself, that's put himself under the authority of God's word.
Basi yeyote anjinyenyekeaye mwenyewe katika kama mtoto huyu.
So humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.
Huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni.
So we see how this change has got to take place in every one of us.
Tunaendelea kuona huku kubadilishwa kutachukua nafasi kwa kila mmoja wetu vipi.
We're coming into the Passover season. What happens at Passover initially?
Tunaenda sasa kuingia katika kipindi cha Pasaka na ile mikate isiyo
sasa. What's the first thing that we do at Passover?
Ni kitu ya kwanza nini tunafanya kwa wakati wa Pasaka?
We get on our knees in front of somebody else and we wash each other's feet.
Tunakusanyika, tunachukua miguu ya kila mtu na tunamuosha.
Because that was given as an example for us.
Na huo tulipewa kama mfano kwa sisi.
To teach us, we've got to, before we can take the Passover, before we go into the bread and the wine, we've got to be humble. We have to have this same mind that we're saying here.
Kabla tuingia kwa Pasaka, tunakuwa na huu mfano wa kunyenyekea, tunajichukua chini.
So the whole process towards this conversion, into a son of God,
ili huku kwote kuendelea kubadilishwa ili tuwe wana wa Mungu,
has got to start with a mind that is teachable, that is humble before God.
Tunaendelea kukua na mawazo na mafikira yamebadilika na weza funzwa.
And this is why Christ says what he says. He says, look, unless you've got this mind, this humble approach to start off with, you won't even be there.
Na hivi ndivyo Kristo anasema, ni mpaka tunyenyekee, tuwe wandogo kama mtoto ndio tunaweza funzwa na tugeuke.
Let's look at another scripture over in Acts chapter 3.
Na tuangalie
another scripture in Acts chapter 3.
Matendo ya Mitume 3.
Because when we approach the Passover, we examine ourselves.
Tunapoangalia Matendo ya Mitume, tunajiuliza.
We examine ourselves to see, particularly what we are examining is repentance.
Tunaangalia tunaona ni pale ni toba tunazungumziwa.
And there is a sequence of events that take place in our life as far as repentance is concerned.
Na kuna mambo kadhaa yanatendeka kwetu hasa wakati wa toba.
It says godly sorrow leads to repentance.
Inatuambia kuwa na hasira ya kiungu inatuongoza kwa toba.
And what is repentance?
Na toba ni nini?
You know, what would you say, how would we define repentance?
Tunafafanua toba vipi?
It can't be sorrow because it says godly sorrow leads to repentance. So it's got to be something different.
Iwezi kawa ni hasira, sawa inatuambia hasira ya kiungu inatuongoza kutoa toba.
And it can't be conversion either because conversion, you are changed.
Na iwezi kawa kugeuka, sababu kugeushwa ni kubadilika.
So it's not being sorry and it's not being changed. It's in between.
Kwa hivyo sio kwa ile asili ya kiungu na sio huku kubadilisho kutoba ni katikati hapa.
What it is the intent to change.
Toba ni nia ya kubadilika.
So in other words, you set your mind, you are going to change. With God's help, you will change.
Kwa maneno mengine, unaweka mawazo yako, uko na nia, unaenda sasa kugeuka.
So in your mind, you have turned around and you've gone the other way. It's that turning around that is repentance.
Na sasa kwa mawazo yako, umechukua hatua ya kugeuka.
And if I'm walking in a certain direction, which is the way of the world,
unaweza kuwa umekuwa ukitembea kwa njia fulani ambayo ni ya kidunia.
And I learn, no, God's way is this way over here.
Na umesoma sasa njia ya Mungu ndio hii iko mbele hapa.
I get to a point where I've got to be turned around and go God's way.
Umefikia wakati wa kujigeuza.
If I'm going to be converted.
Kama ninaendelea kugeuzwa.
Because conversion, remember the money, you convert from one to another. Remember the butterfly, you convert from a caterpillar to a butterfly.
Sababu kugeuzwa, kumbuka unatoa sarafu kutoka mpaka ingine ama yule mnyama wa mchanga anayeuka anakuwa mnyama anatabaka.
And with that, in baptism what we say is we want to become a son of God.
Katika ubatizo tunasema tutatoka nje kama mwana wa Mungu aliye hapa.
So if we find we're going in a certain direction and we then discover no, we should really be over there, there comes a point where you say, right, I am going to change. With God's help I will turn.
Na sasa unasema kwa nguvu za Mungu mimi sitaenda njia hii, nitageuka niende kwa njia ile.
And that intent to turn is repentance.
Na sasa hiyo nia, hiyo roho ya kugeuka ndio inaitwa toba.
When you're walking in the other direction, then you're converted. Then you're going in the converted direction, the right way.
Unapotembea sasa ukifuata njia hiyo umegeuka, umebadilishwa.
And before you get to the point of change, of the intent to change, you have godly sorrow because you're sorry for the way that you've been walking.
Na unapo sasa kuwa na mtazamo wa kugeuka, uko na ile hasira ya kiungu ambayo inakuongoza kutoa toba.
And so here we find, let's see, where's the
na sasa hapa tunaona,
well, in Acts chapter 3,
Mitendo ya Mitume 3,
these people, as it says in verse 14, it says, you denied the Holy One and the just and desired a murderer to be granted to you. So here were these people that screamed for Christ's blood.
Bali nini mulimkana yule mtakatifu.
And they, you killed the Prince of Life. They killed the Messiah.
Yule mwenye haki mkataka mwenye muaji.
Who God has raised from the dead, of which we are all witnesses.
Na 15 kuna tuambia mkamua yule mkuu wa uzima ambaye Mungu amemfufua katika wafu na sisi tu mashahidi wake.
And it goes into the next section here. And it says that we know that you've done it through ignorance, but it says verse 19, it says, repent you therefore and be converted.
Na sasa tunaenda hapo chini tunaona 19, tubuni basi mureje ili dhambi zenu sivutwe.
What I don't have here, and I can't find it straight off, is somewhere they say, what do we do, my brethren, what do we do? Do you have it there, Mr. Foster?
It's 237,
is it? Yes, there you go. What they said is, chapter 2, verse 37, notice, it says, now when they heard this, when they realized the direction they were going, they were pricked in their heart, and they said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? What are we going to do? Because we've obviously been going the wrong way, and now what do we do?
Sasa, tunarudi hapo ukurasa wa pili, Matendo ya Mitume, 37. Wanauliza swali, sasa tufanye nini? Tutende nini?
And the answer basically is verse 19. It says, repent you therefore and be converted.
Na sasa tunarudi hapo mstari wa 19 ambao unasema.
So they had godly sorrow. They saw the direction they were going was wrong. They had the godly sorrow. The next stage was the repentance. The next stage was the intent to turn.
Sasa hapo juu walikuwa na hasira ya kiungu, alafu sasa wameingia katika ile hali ya toba ya kugeuka. Wanaambiwa tubuni basi murejee ili dhambi zenu zifute.
And the next stage is to be converted like a caterpillar going into a butterfly in the mind.
Na sasa kubadilishwa kunakuja kama vile yule mnyama wa mchanga anabadilishwa na tapakaa kwa mafikira sasa yetu.
Because from the mind our actions all come, our speech comes.
Na bila akili zetu siko hata ndivyo matendo na bila tunatoa kuongea pumzi yetu inakuwa.
It says in verse 19, repent therefore, be converted, that your sins may be blotted out, so better translated, so that the times of refreshing shall come from the presence of the Lord.
Hapo 19 sasa tafsiri ni tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zivutwe mpate kuja nyakati za kubishwa kwa wako kwake Bwana.
So the entire aim is that this godly sorrow leads to a form of leads to repentance. Turn over to 2 Corinthians 6 where it talks about this.
Tuende kwa Wakorintho wa pili.
2 Corinthians chapter 6.
Na ni sura ya 6.
And let's read up just a little bit of an introduction into the passage itself. Again, you see in 2 Corinthians chapter 6, in verse 14, it says, don't be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with unrighteousness? Or what communion has light with darkness? That's 2 Corinthians 6, verse 14.
6:14. Basi, hapo ninasoma wa Korintho wa pili, 6:14. Musifungwe nira pamoja na wasioamini kwa njinsi, isivyo sawasawa, kwa maana pana urafikiani kati ya haki na wazi. Tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza?
So it talks about being unequally yoked together with unbelievers, yes?
Hapa inazungumzia tusifungwe pamoja na wasioamini.
So here in Kenya I see donkeys yoked together in pulling a cart.
Hapa nimeona punda mbili zimeunganishwa zinavuta gari hiyo ya punda.
Now you imagine for a moment that somebody got the donkey and they put the donkey in front of the cart, pulling the cart this way, but they got the second donkey and turned it round so it had to walk backwards.
Sasa ufikiria kwa muda, kuna punda moja imevuta gari ya punda pande na kuna ingine iko na nia kurudisha pande.
So you've got one donkey walking forwards, one donkey walking backwards pulling a cart. What's going to happen?
Punda moja inaelekeza gari hivi na ingine inarudisha hivi.
You've got two donkeys that we want to walk in opposite directions. It won't work. It'll go around in circles.
Unaona punda mbili zinaenda kinyume sasa zinazunguka hivi.
And it says here don't be unequally yoked together with unbelievers because you're going in two directions. One's going forward, the other's going backwards.
Na hapa tunaambiwa tusifungwe pamoja na wasioamini sababu mmoja mwenye kuamini anaendelea mbele na asiamini anaendelea.
Verse 15. And what concord has Christ with Belial? What part has he that believes with an unbeliever?
Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali?
And what agreement is the temple of God with idols? For you are the temple, literally it's the holy place of the living God, as God has said, I'll dwell in them, walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. So, what he's saying is, we don't go in two different directions, we can't go in two different directions, we can't go along with the world.
Bila tunasema, hatuwezi tukaenda sambamba ama sawasawa na watu wa dunia.
That's why it says, come out from among them and be separate, and not, don't touch the unclean thing.
Hapo ndipo tunaambiwa tutoke kwa wao na tutishike vitu ambavyo sio safi.
And the reason for that is verse 18, and I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty.
Mstari 18 unatuambia, nitakuwa baba wenu, nani mta kuwa kwangu wanangu na wa kiume na wa kike.
The conversion that we have at the moment is of the mind, so it's spirit led.
Kubadilisho ambao tuko naye sasa ni wa kiakili.
But you're looking at a conversion in the future as to be converted into the very spirit born sons of God.
Na kule kubadilishwa kutakaokuja ni kule kubadilishwa kwa kuwa viumbe vya kiroho.
It says therefore verse chapter 7 verse 1 because there's no chapter break in the original.
Inaendelea yani haya mafunzo yanaenda katika ukurasa wa 7 wa Korintho wa 2 pia tunaendelea kusoma.
Having therefore these promises, dearly beloved, let us clean ourselves from all filth of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.
Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote na wa mwili na wa kiroho huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu.
And in this same chapter it says in verse 8, it says, for though I made you sorry with a letter, I do not repent, though I did repent. In other words, he originally had an intent to change his mind. He wanted to do something different, but he said, look, I didn't do something different, I didn't repent, I didn't change my mind.
Na katika hiyo sura ya 7 pia tunasoma mstari wa 8, kwa sababu injapokuwa tuliwa ushunisa kwa haraka ile sinjuti hata ikiwa nilijuta maana ya kwamba haraka ule uliwa ushunisa.
So basically what he did was he wrote a letter and he was going to go and post it and he thought, no, I shouldn't send that letter, so he put the letter back on his table again, and then he thought again and he thought, I better post the letter anyway. He took it and he posted it after all.
Na alipoandika barua akakaa naye kidogo akasema sasa nipeleke nitume barua lakini akaweka kwa meza tena lakini baadaye akaamua sasa watumie hiyo barua.
So he posted the letter eventually, but he was very reluctant to do so.
Mwisho alituma barua lakini alienda kwa polepole sana.
And it says for though I made you sorry with verse 9, now I rejoice. Not that you were made sorry, because it did make them sorry.
Sasa nafurahi si kwa sababu ya nini kuhusunishwa.
But that you sorrowed to repentance.
bali kwa sababu mliuhusuniswa hata mkatubu.
That for you are made sorry after a godly manner, that you may receive damage by us in nothing.
Maana mliuhusuniswa kwa jinsi ya Mungu ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote.
In other words, they were walking in a certain direction, they could see that they were wrong, and they therefore became sorry because of what they'd been doing, and that then led them to the intent to turn. It's the mind that then changes.
Na sasa walikuwa na ile hasira ya kiungu, na hiyo hasira ikawa kwa mawazo ama mafikira, na ikawaongoza katika ile toba.
And that turning then goes into a converted direction.
Na sasa hiyo toba ni kule kugeuka na kuingia katika laini ya toba.
That leads to the eventual conversion, to the change at the resurrection.
Na baadaye inatuongoza katika ile ile kule kugeuzwa kwa mwisho kwa ufufuo.
Because notice what it says in verse 10, for godly sorrow works repentance to salvation.
Hapo mstari wa 10 tunasoma maana uzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu utafanya toba iletano uokovu lisilo na majuto.
But the sorrow of the world works death.
Bali uzuni ya dunia ufanya mauti.
In other words, you're not going to change your mind again, but the sorrow of the world is leading in a direction. You're sorry, but you don't change. Doesn't need to change.
Na sasa ile toba ya kidunia haileti kubadilika.
As he goes on, he explains the difference. It says, for behold, this self same thing that you sorrowed after a godly sort. Now let's see how he knew whether he sorrowed after a godly sort. How do you know? When you're coming up to the Passover now, and you're going to examine yourself, how do you know if this sorrow is the right kind of sorrow or not?
Na sasa unajuaje wakati unakuja kwa Pasaka ile asira uko naye ni ya kweli?
You see, this was a church that was accepting somebody in the membership that was sleeping with his father's wife.
Na hii ni kanisa iliyokuwa ikikubali mtu akikuwa analala kwa nyumba yake.
And Paul had told them that they had to disfellowship him and put him on the outside and not have fellowship with him anymore until he changed.
Na Paulo anasema aliyelala kwa hiyo nyumba atengwe mpaka atubu.
And this is how he knew that it had actually worked.
Na even did he alijua.
And he also knew that the sorrow that they had was the right kind of sorrow. It wasn't the worldly sorrow.
Na ile hasira waliokuwa naye alijua ni hasira ya kiungu, sio ile hasira ya kidunia, ni ya kweli.
He says, for behold, this self same thing that you sorrowed after a godly sort.
Na mstari wa 11 anasema maana angalieni.
Look at what I'm just about to tell you. It explains why I know it's a godly sorrow that took place.
Sikseni hivi ninaenda kusoma ninaniambia ni ile hasira ya kiungu.
What carefulness it wrought in you. How full of care were you for this person? You put him out with but understanding and loving and caring way. That is the way in which it was done.
Kuhusunishwa kuko huku kwa jinsi ya Mungu kulitenda bali kama ni ndani yenu.
What clearing of yourselves. In other words, you wanted to be finished with this problem that you had. You wanted to go make sure that the problem was in the past.
Na sasa hii shida tutaimalizaje, tuseme imekuwa ya zamani sasa.
What indignation. In other words, you saw the problem and you were indignant because that this was affecting the entire church. You saw how it was affecting the church.
Na sasa umeona shinda na umeamua sababu inaumiza kanisa yote.
What fear, because you recognized that you hadn't turned around, you weren't therefore heading in the right direction toward the conversion in the future.
Na sasa unajua umegeukaji ndio uende kwa kugeuka kule kwa mwisho.
What vehement desire. In other words, you are desiring to turn, you are wanting to go into that right direction again.
Sasa nia yako ni gani ndio ungeuke?
Yes, what zeal, what revenge. In other words, you determined that this had got to happen, this way had got to be, this was the determination that was there.
Na umeamuaji na unafikiria vitenda nini kwa kule kugeuka?
In all things you have approved yourself to be clear of this matter. In other words, you have shown that you are clear of the problem that was there.
Na baadaye sasa unaona umemaliza hiyo shida yote ya kugeuka.
So this example that Paul gives here, and actually writing back to the Corinthians, it's Jesus Christ that gives us this example, shows us something about godly sorrow.
Na sasa hapa katika ukurasa huu wa Korintho ni Kristo anatuonyesha mfano wa asili ya kiungu.
You're going in a certain direction, you see the direction is wrong, you become sorrowful about it because of what you've done.
Unafuata njia fulani na unaona sasa hiyo njia haifai sababu umesikia ile asili ya kiungu geuke.
But it doesn't just allow you to carry on the way you're going.
Lakini haikuruhusu uendelee kwa hiyo njia mbaya tu.
Godly sorrow leads to repentance.
Asira ya kiungu inatuongoza kwa toba.
And repentance is more than just being sorry. It is actually
toba ni zaidi ya kuwa unasema usamehewe.
It's an intent to turn because you can see the direction you've got to be going.
Ni nia ya kugeuka sababu unaona ile njia utaelekea.
So that your mind then becomes converted, you're now walking in a different way, you're not like two donkeys going pointing in different directions.
Mafikira yako sasa yameamua kugeuka kama sio kama ule mfano wa punda mbili, moja inaenda hivi nyingine hivi.
And you're pointing in the direction towards the final ultimate conversion, which is the conversion into the very family and kingdom of God.
Na sasa umegeuka na utafikia kule kugeuka kabisa kwa mwisho kwa kuwa katika kuingia katika ufalme wa Mungu.
Okay, let's look at just one final scripture then. Let's turn over to Ephesians chapter 4.
Na mwisho sasa tutaenda kuangalia tutasoma somo la mwisho katika Efeso 4.
You see, here in Ephesians 4, Paul is explaining how the various offices of the church have been given for a certain purpose.
Na Paulo sasa anatuonyesha mifano kadhaa ya kiofisi ya kikanisa.
And he gave some apostles, verse 11, and some prophets, some evangelists, some pastors and teachers.
Na kwa kandiri ya kusudi ni 11, kusudi la milele alilo likusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu.
This is the leadership within the church that is there until, it says verse 13, we all come in the unity of the faith, the knowledge of the Son of God, to a perfect man, unto the measure of the stature and the fullness of Christ.
Na sasa tunaenda kusoma 13, tujue bina Paulo anasema hapa 13. Hata na sisi sote tutakapo ufikia umoja wa imani na kumfahamu sana Mungu Bwana mwana wa Mungu hata kuwa mtu mkamilifu.
And he then starts to explain as far as they were concerned personally, verse 17, this I say therefore and testify in the Lord that you henceforth not walk as other Gentiles walk in the vanity of their mind, which is going in a direction which is against that way.
Basi nasema neno ili tena.
It says in verse 20, you have not so learned Christ. You're not going and walking in that direction, that converted way, which is the way that Christ would walk were he there.
Bali nini sio mlivyo njifunza Kristo.
If so be that you have heard him and have been taught by him, for the truth is in Jesus. In other words, that is the way that we've got to walk. We've got to walk as a brother or a sister of Jesus Christ.
Ikiwa mlimsikia mkafundishwa hata yeye kama kweli alivyo katika Kristo.
So here is the godly sorrow that works repentance, that changes and works towards conversion.
Sasa kuna hapa ni toba ya kweli inafanya kazi ndiye itugeuze.
So in life we put off the former conduct of the old man that is corrupt through the deceitful lusts. In other words, we don't go in the old way again.
22, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani.
And the way that is done and the result of doing it is that you are then renewed in the spirit of your mind. The mind is being led by the Spirit of God.
Na 23, na mfanywe upya katika roho ya nia zenu.
And you put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness.
Na 24, umesema mvue utu upya ulioumbwa kwa maana ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli.
Therefore it says, putting away lying, let it speak every man truth to his neighbor, but is that enough?
Basi mvue uongo mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo kila moja kiungo cha wenzake.
Is it enough just to tell the truth occasionally?
You see,
what it's talking about, being renewed in the spirit of your mind, it's not enough to just start telling the truth occasionally.
Pale na maanisha kugeuzwa kwa mafikira, haisemi kusema ukweli wakati fulani.
Even the worst liar tells the truth occasionally.
Hata mwenye kusema yule mwenye uongo mbaya, kuna wakati mwingine anasema ukweli.
Because if you don't tell the truth occasionally, they'll never know. If you know that they always tell a lie, then you know what the truth is.
Sasa ukiona mtu anasema uongo, anaposema ukweli unajua ukweli uko wapi.
So it's not just telling the truth. It's telling the truth when it hurts. And it goes even deeper than that. There's a reason why to tell the truth. And it's given here, look. It says, therefore, verse... Go on, translate what I just said. There's a reason why.
Sasa kuna sababu inatufanya tuseme ukweli ule wa moyo. Sababu kuna...
So it says, verse 25, putting away lying, speak every man truth with his neighbor. For we are members one of another.
Kila mmoja kiungo na mwenzake.
For we are members one of another.
Sisi ni viungo pamoja na mwenzake.
If you feel that this person is also a son of God, as I am a son, you are a son of God.
Ukifikiria huyu ni mtu wa ni mwana wa Mungu kama vile mimi nilivyo.
Going in the same direction.
Anaye naenda tunaenda kwa njia moja.
A member with you.
Na ni mshiriki pamoja na wewe.
You don't lie to him.
Uwezi ukamwambia uongo.
That's what is needed. You've got to change the mind.
Utabadilisha mafikira.
And if you find yourself lying, godly sorrow is needed.
Na ukijiona unasema uongo, ile asili ya kiungo ile kufikia.
And the godly sorrow leads to repentance, which is the intent. I've got to stop doing that because I'm a member one of another. He's my brother.
Na hiyo asili ya kiungo ikufikia, utageuka sababu utaona mko pamoja.
Because we're all going in this direction over here.
Sababu sisi sote tutageuka na tufuate.
We're all going to be converted in the last day.
Na sote tutageuzwa siku ya mwisho.
Let's have another look. Verse 26. Be angry and sin not.
Na tunaenda mstari wa 26. Muwe na hasira.
Is that all there is to it? Just stop being angry.
Muwe na hasira la msitende dhambi.
Now why, if we were to stop being angry, why did God create anger within us?
Na sasa tunapoambiwa tusiwe na hasira, mbona Mungu aliumba hasira kwetu?
Christ was quite angry when he went in there with the money changers' tables and turned them over and spattered all their coins over there.
Yes, alikuwa na hasira sana alipoenda katika ndani ya kazi na akapekua mesa akiwafukuza.
All the British pounds, all the Nigerian naira, and all the Kenyan shillings all went over the floor all together.
Hapo chini kulikuwa na zile paundi za Uingereza, naira za Nigeria, hata shilingi za Kenya.
But he did not let the wrath go, the sun go down on his wrath. He got rid of it.
Na akupenda hasira iendelee, alimaliza.
When it was over, it was over.
Ilipoisha, iliisha.
So it was important that we, if we're angry, again, within our house.
Na tena katika nyumba zetu.
Who is the one that we get angry with the most?
Ni yupi tunakuwa hasira?
Our wife or our husband.
Ni mama ama ni baba anakuwa na hasira zaidi.
And that's the problem.
Na hapo sasa kuna shida.
But it needs to be kiss and make up before nightfall.
Na sasa kabla jua iatua hasira iishe.
Because that's what it says, don't let the sun go down on your wrath.
Sababu hapa Biblia inasema kabla jua iatua.
So it's not enough just not to get angry, it's to put something else in there to make sure that you do in fact reconcile, and therefore you've got this intent to turn to this converted way.
Sasa mnarudisha ushirika,
Because there's a warning here. It says, look, neither give place to the devil. If you don't do that, if you have this anger, it's in the middle of you and it's always there, you give place to the devil. It's Satan that's in there. That's the spirit.
Na sasa kuna kuonyo hapa, tukikubali hiyo asira iendelee, tutapea yule shetani muovu nafasi.
And here's another one. No. Let him that stole steal no more. But is that enough?
Mstari wa 28 tunaambiwa muimbaji asiibe.
Just that bit. Let him that stole steal no more. Verse 28.
28 natuambia muimbaji asiibe tena.
But rather, so it wasn't now, let's ask the question, is it enough just to stop stealing if you're a thief? Is that enough just to stop stealing? Is a thief stealing all the time? He's got to take the money he's stolen and go and spend it sometime, so he's not stealing it.
So,
even thieves stop stealing. Thieves have got to go on holiday and stop their stealing. But what has to happen is a change of mind. In other words, it's not enough just to stop stealing, because you're just like a thief that comes to a point and says, oh, I'm really sorry about that, and then goes on and steals some more.
Sasa mtu akiwa kama mwizi kuacha kuiba kutoa sababu kuna wakati atasema oh sorry sitaiba tena lakini ataendelea kuiba.
You're still a thief even if you stop stealing.
Bado tu hata kama uibi wewe ni mwizi.
How you stop being a thief is a change in the mind.
Bila utaanza kuwa mwizi ni kule kugeuzwa kwa mafikira akili.
So the godly sorrow for whatever has happened has got to lead to repentance.
Sasa ile asira ya kiungu ikiingia mtu ndipo anageuka.
And this is how it's done. It says, but rather let him labor, working with his hands, the thing which is good, that he may have to give to him that needs.
Na sasa hapa ndipo tunaambiwa, bali afadhali afanye njuhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe.
And so a thief that just stop stealing is a thief with a holiday, but a thief that is changes from being a thief is a thief that starts giving.
Sasa yule muizi amesimamisha kuiba ako likizo, lakini yule muizi ambaye ameacha amegeuka amegeuzo akili.
His mind then changes from getting to giving. So his intent is to go in a different direction.
Kwa akili zake asiendelee kuchukua kitu ya mwenyewe.
And then starts going in the direction where he'll eventually end up as a converted individual, converted into the spirit of being and a son of God. Okay, one final one, verse
29.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good. Now, is that enough?
Neno lolote lililo ovu lisi.
So is it enough just to say something good occasionally when you swear regularly, when you curse, when you're doing something, which saying things are coming out of your mouth, perhaps you which are wrong?
Sasa nitakuanga kawaida wakati wote mtu anatoa matamshi ya kulaani, matamshi mbaya kwa mdomo wake.
I mean, what is your tongue like? Is it sharp?
Ulimi wako uko vipi?
Do you have a tongue that is like a knife with it sharpened on both sides?
Uko na makali kama panga.
And it cuts.
Simi, kama simi upande zote.
Now, how do you come into godly sorrow? What's godly sorrow? What happens about that?
Na sasa kama uko na hayo makali na asira ya Mungu iko vipi kwako?
Is it enough just to keep your mouth shut?
Inatosha hiyo asira ya kiungu inatosha.
Better to do that, better to keep the mouth shut rather than hurt somebody. But what about the mind? Is the mind going in a converted direction? The change in the mind is, it says, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace to the hearers.
Na 29 tunaambiwa neno lolote lililo ovu lisitoke kinywani mwenu, bali lililo njema la kufanya muwe kuhitaji.
So if what's coming out of the mouth is wrong, the heart must change, And the intent, the godly sorrow, leads to an intent to turn, not just to stop the sharp barbs, but to give people something which is good, to give you something good coming out of the mouth.
Sasa ile asili ya kiungu inapoingia kwetu asasia ya kusimamisha hayo maneno machafu yasitoke kwa kinywa lakini ni kugeuza akili zetu sababu sinapogeuka tunageuka.
So this is a process.
Sasa huu ndio mpangilio.
It's something we need to look at when we come towards the Passover.
Ni jambo tunapaa kuangalia sisi sote.
Before we get down and go through the symbolism of washing each other's feet.
Na tunapoendelea kuingia kwa ushirika na umoja na mwingine tutasame haya.
Just remember what I tell you as far as conversion is concerned.
Kumbuka njambo nilo kuambia mara ya kwanza.
It's not just 130 bob for a pound.
Sia aswa shilingi za Kenya 130 kutokana na paundi moja.
It's the same thing, it's changing from one thing to another. There's a pound, 130 bob.
Si aswa kutoka kwa sharafu moja mpaka ingine.
It's not from when we're looking at a caterpillar changing into a butterfly.
Ama yule mnyama anajifisa kwa mzanga, anajigeuza na tapaka.
It's something far, far greater than that. It's from a human being that gets changed, converted into a son of the living God.
Iko na maana mbele sana sababu mwanadamu anageuzwa kutoka mwilini mpaka kiroho.
And the state we're in now is being led by the Spirit of God to godly sorrow.
Na wakati sasa tuko tunaongozwa na asira ya kiungu.
Godly sorrow leading to repentance, which is this intent to turn.
Inatuongoza kwa asira ile ya kiungu ili tuweze kugeuka.
To become converted in the mind, led by the Spirit of God.
Ili tugeuke kwa mafikira na akili zetu mpaka tuwe kama wana wa Mungu.
Let's make sure we're examining ourselves in that way before Passover in a few weeks' time.
Na ni vizuri wakati tuko kabla tuingie kipindi cha Pasaka tuwe na wakati mwema wa kujitazama kama tunaendelea kugeuka.